This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni, baphulaphuli baka Radio Cape Pulpit, kuvelile kambenene gelona othetha nani. Siyanamkela ke baphulaphuli nangayo lena injikalanga. Xalela ke omakhelwane, xalela abantwana bakho, xalela umyeni, xalela unkosikazi, xalela odadewenu, abantakwenu, xalela isihlobo kubangabana ke uvelile ukunomathotholo. Indaba ezilungileyo ziyashunyayelwa. Indaba ezingayo uYesu owasifelayo, owabethelelwe emnqamlezweni ngenxa yethu, owagwetywayo endaweni yethu, owalihlawulayo ityalo, owasusa ubutshaba obebukhona phakathi kwethu kunye naye uThixo, owenza kwabakhuxolo, alwabikho njuxolo kodwa sazalwa sabayindlu okanye abendlu kaThixo. Nguye ke lona oshunyelwayo. Kulungile uThixo akagadkhangeli ukuba angenza ntoni ukuze akubethe okanye angakubhaqaqa usenzani. Nalina nasiphi na isono ngasenza nowasenzayo sele sihlawulelwe, nasiphi na isiphene obunaso sele sihlawulelwe futhi sele silungisiwe. UThixo akathi xa ekujonga akujonge akucekise, hayi, uthi xa ekujonga akujonga kuthande, akujonga benemfefe, akujonge asikwe imfesane, asikwe inimba. Ububele bukaThixo buyimvuze mvuze xa ebona wena, uba nobubele abe yimvuze mvuze, abe nothando. Hayi mntakwethu, andazi ndingakubekela kanjani, kodwa ke nguThixo ke lowo akana akukho ngqumbo ngakuwe, akakuqumbelanga, akanamsindo. Umsindo wawuthathela kuye wonke uYesu, kuze uThixo ke nawe nibe lusapho olunye, wena ube nguwendlu kaThixo, yena uThixo ke akuzale abe nguyihlo, wena kube ngumntwana wakhe. Masivule ke mphulaphuli ngomthandazo. Uyeyazi ke beka isandla kule ndawo ebuhlungu, okanye xa isandla singafiki sibeke entloko, okanye ubeke kulo mntu usendlini ongaphilanga. Uba ufuna izithuba zamashishini, beka isandla apho kwezo ncwadi zakho okanye kwezo mpepha zakho zeshishini. Uba ufuna umsebenzi, kwezo ncwadi zakho ke zokufuna umsebenzi. Ndiyakuxelela ke mna ke ngoThixo endimaziyo, hayi ngawamamandla kodwa ngawakhe, uba xa sigqiba ukuthandaza uhambe wena ngomso uyofaka izinto zakho kule ndawo ufuna uphangela kuyo. Undixelele uba uqashwanga, ndiyamazi uthobiza kuye, obiza kuye wosindiswa, obiza kuye akayikudaniswa, obiza igama lakhe. Sabe sibiza igama lakhe futhi siyazi uba asoze sidaniswe. Masithandaze ke mphulaphuli, bawethu namandla onke, our Father and our God, Thixo ophilayo kumkani, wena olula isibhakabhaka ngathi wolula intente, wena owenza umoya ubhudle usuka mpampozone zelilimiweyo, wena owayalela intaba ukuba zivele zatsho zaba khona, wena owayalela izityalo ukuba ziphume emhlabeni zatsho zaphuma, wayalela umhlaba ukuba ukhuphe izilwanyana ngeentlobo zawo watsho wazikhupha. Thixo wethu namandlonke, wena wasikumda usikela ulwandle, lava unanamhla libanjwe ngamandla ezwi lakho. Wena wasika amanzi, wawasika kubini, wabeka isibhakabhaka endaweni ukuze sibambe amanzi angaphezulu. Unanamhla asigqabhuki futhi amanzi awawi. Wena owayalela inkwenkwezi ilanga inyanga ukuba zime endaweni, wasika umda wobusuku nemini ukuba ziwulandele. Unanamhla ziva ukuthetha kwakho futhi zibanjwe ngamandla ezwi lakho. uThixo ongunaphakade kumkani ophilayo Yehova dwalala insindiso yethu Yehova ongunaphakade lityela imbombo elideliweyo lacekiswa ngabantu Thixo wethu namandla siyakudumisa ke bawo sithi bayethe kuwe kumkani uzuko udumo imbeko kuwe mabaphila baphulaphuli Thixo wethu namandla ngoba kaloku yonke izigulo zabo wazithathela kuwe mabaqashwe abafuna imisebenzi makwande amashishini futhi afumane insebenzo amashishini abaphulaphuli Thixo wethu namandla makuvela udumo bawethu namandla ngoba kaloku yilento wasidalela yona leyo Thixo wethu namandla onke uthi before sikubize singeka kubize wosiva futhi usiphendule yilento siyazi ukuba nalona wanamhlanje umthandazo Thixo wethu namandla uvile futhi wawuphendula siyabulela ke bawo ngokuba uloko ndiva kanjalo rhoqo uyandiva Thixo wethu namandla onke ndiyakubulela ngemithandazo ephenduliweyo egameni lika Yesu siyabulela ke mphulaphuli usijongeke ibanga uzibo uzijonge ba uzibhaqa ba uphilile ngoba uphilile uThixo uvile umthandazo wakuphilisa uhambe uyofaka amaphepha kule ndawo ufuna ufaka kuyo ngoba kaloku uThixo sele ephendula umthandazo kushota wena ke ngoku kuba uthathelo nyathelo lokholo njengomuntu omthandazo wakhe ophenduliweyo Mphulaphuli ke namhlanje sithetha ngesihloko sethu esithi sihlala kuye okanye phaya esilungwini ke in him we live sizofunda ke phaya incwadi yezenzo isahluko seshumi elinesixhenxe phaya ukusuka phaya kulavesi yamashumi amabini anesibini ukuya kwivesi yamashumi amabini anesibhozo then ke ngoku mphulaphuli sitsho sityatyadule nizokufundela ke njengesiqhelo esilungwini nasesixhoseni ale phayana ke esilungwini uthi ke Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said people of Athens I see that in every way you are very religious for as I walked around and looked carefully at your objects of worship I even found an altar with this inscription to an unknown god So you are ignorant of the very thing you worship, and this is what I am going to proclaim to you. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and the earth, and does not live in temples built by human hands. And he is not served by human hands, as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath, and everything else. From one man he made all the nations, that they should inhabit the whole earth. And he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any one of us, for in him we live. And move and have our being, as some of your prophet of your own prophets or poets have said, we are his offsprings. Masijonge ke pha esixhoseni. Wema ke uPaulusi esazulwini seAreopago wathi madoda aseAthen. Ndiyabona ukuba ezintweni zonke niyincamisile ukuhlonela izithixo. Kuba ndithe ndihamba ndisingasinga izinto ezihlonelwayo. Ndafumana nesibingelelo ekubhalwe kuso kwathiwa. Ngongaziwayo uthixo. Lowo ngoko nimhlonela ningamazi. Ndinazisa yena mna. UThixo yena owenza ihlabathi nento zonke ezikulo. Lowo eyinkosi nje yezulu nomhlaba. Akahlali ezitempileni ezenziwe ngazandla. Kananjalo akaphiliswa zizandla zabantu. Ngokoswelento, inguye nje obanika bonke ubomi nomphefumlo nazo zonke izinto. Kanjalo wazenza ngagazinye zonke inhlanga zabantu ukuba zime phezu kwawo wonke umhlaba emisa amaxesha abekwe ngenxa engaphambili nemida yokuma kwazo ukuze bayifune inkosi ukuba kambe bangaphuthaphutha bayifumane nakuba ingekude kuthi sonke nangabanye kuba kuyo sihleli siyashukuma sikho njengokuba nembungi ezithile zenu zisitsho ukuthi kuba nathi siyinzala yakhe nawo ke mphulaphula sawutyatyadula ke apha ndiyakuthembisa sogqiba kule mizuzwana embalwa eshekileyo. Now into endifuna ukubonisa yona apha sibona uhlobo lwabantu abayingxaki. The reason ke ndisithi bayingxaki kungoba bakhonza uThixo abangamaziyo. Now benze ke izinto okanye izibingeleli sezithixo benze nesothixo abangamaziyo. Now uPaulos ke ubona ithuba apha kwekhonzeni kwabo uThixo abangamaziyo. Uthi ke mna ndizonazisa lo Thixo eningamaziyo. Nguye lo odale izulu nehlabathi. Futhi nguye lo odale bonke abantu ebadala kumntu mnye. Bonke abantu basuke kwigazi elinye kumntu mnye. Now aqhubeke uthi nguye onikeza abantu izinto zonke. Nguye obanikeza umphefumlo, nguye obanikeza nezinye izinto zonke, nguThixo obanikezayo. Kuyakhumbula phaya kuDeuteronomy ndicinga uba sahluko sesibhozo, ivesi yeshumi elinesibhozo, ithi nguThixo okunikeza ukukwazi ukwenza ubutyebi. So yonke into akho nto imntu anayo angayinikezwanga nguThixo. NguThixo osinikeza zonke izinto. Now, uthi ke ngoku xa iqhubeka uyatshuba ngabana lo Thixo akadingi akanye akahlali kwitempile ezenziwe ngabantu ngezandla zabantu ngokungathi udingi nto. Now akahlali kuzo, nguye uThixo okanye nguye uThixo ovele yena abe yindawo yokuhlala abantu. Masifunde uthi God did so that they would seek him, perhaps reach out for him and find him. UThixo wenze ngohlobo wabanikeza zonke izinto okanye uqalathi nguye obeka abantu in history. Like abantu bamandulo nguye obabekileyo kwindawo ababeke kuzo. Nguye okubeke kule ndawo kuyo, meaning lelu sapho okhulele kulo awukhulelanga kulo by mistake, ukhulele kulo by design. Thina sinengxaki yokuhlala sisola usolo ungaboni le nto ilungiselelweyo. Le ndawo okhulele kuyo, olu sapho ozelelwe kulo, uzelelwe kulo by design, not by mistake. Ubungazuba ngumntu ongcono xa ubukhulele kolunye usapho, ndiyakuxelela, buyobambi. Beba ngoyena mntu othi xa ejongwa okanye kakuthethwa ngaye, kungathethwa ngaye kakuhle. Isizathu sobukhulele kwelisapho ukhulele kulo, uzalwe kwelisapho uzelelwe kulo yi-design kaThixo, is by design. Now xa uaccepta loo nto uba ngabana kuyompazamo, yenza kube lulo ukwamkela yonke into uThixo akunikeza yona. Wazi uba ngabana naye akuyompazamo, wazi uba ngabana uyiphiwa nguThixo, unenjongo ngobomi bakho. Now uyaqhubeka ke athi uba ngabana kuye siyaphila, siyahamba-hamba, silapho sikhoyo, sifumaneka khona. Uthi, for in him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are his offsprings. Singaba kaThixo, sihlala kuye, yindawo yethu yokuhlala. Uthi, usakuzalwa kabutsha, kuhlaliwa kanjani kuThixo. The moment ophakamisa isandla usithi Inkosi Yesu, yiba ngena empilweni yam, ube ngumsindisi nempilo yam, kulapho ungena khona, ungena kuThixo. Kulapho zonke izinto zobomi bakho zitshintsha khona. Why? Ngoba ungena kuThixo, kuye uhlale, kuye ube nobukho, kuye ube lapho ophila khona. Kulapho ubomi bakho obufumaneka khona, kuye uThixo, ukuye uThixo, kuye sinobukho bethu, in him we live. Kulapho yindawo yethu yokuhlala. Mandikubekele ngohlobo, umntu ongena Thixo ngumntu ongaphandle kuThixo. Now, uba uThixo ake awunathixo wena ungaphandle kuye. Xa sithi awunathixo andithethi ngabo bonke oThixo ababakhoyo. Andithethi ngoThixo abanendleba abangevayo. Andithethi ngoThixo abanamehlo abangaboni. Andithethi ngoThixo abanezandla abangasindisi. Ndithetha ngoThixo sandla sakhe singekude uba singesindisi. Ondlebe yakhe engebuthuntu uba ingeva. Omehlo akhe azula kuwo wonke umhlaba ukuze asindise abakhe. Ndithetha ngoThixo okwaziyo ukusindisa. Ongqumbo yakhe ingekho phezu kwabantu bakhe. Ongqumbo yakhe yasuswa isuswa nguYesu. Ndithetha ngoThixo owathi sizintshaba zakhe wasihlawulela ityala lethu ukuze kusibe nobudlelane naye. Ngulo Thixo endithetha ngaye lo. Now, kuye, xa unaye, uhlala kuye, ukwamkela uYesu kukungena kwakho. Usakumamkela uYesu ungenile kuThixo. UThixo becomes your environment. Much as bangabana amanzi e-environment yokuphila kwenhlanzi. Inhlanzi ayikwazi usurvive, okanye ayikwazi uphila. Angekhe iyendawo xa uyikhuphile emanzini. Angekhe ikhule, kubomi babo buphela kuloo ndawo. Kunjengomntu ongekho kuThixo, ubomi bakhe bufikelelwe esiphelweni until angene kuThixo. So umntu ongekho kuThixo uzilindele ubomi bakhe bungaphelana nini, kodwa kuThixo uyayazi ubomi bakhe bunenjongo, unezinto ekufanele zenzeke, kune-assignments to achieve. Now ke ngempulaphula, oko ndikutshoyo kuba ngabana wena ongekho kuThixo khawuzifumane kuThixo ngoku. Lixesha lokutshintsha ingqiqo, lixesha lokutshintsha indlela owenza ngayo izinto, lixesha lokutshintsha uba ngabana wena uzifumana phi, ubhaqwa uphi, ubonwa uphi, ubonwa unjani. Kubalekile ke mphulaphula uba masibonakale sifana naye njengokuba senzile wasenza safana naye. Masithandaze ke mphulaphula, uba ngabana ukuvile umyalezo futhi uyakholwa, ufuna ukumamkela uYesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho, phakamsisandla sakho leyo ndawo kuyo uthi wenzele umthandazo emva kwam. Uthi Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa, ufela mna, ufela iziphoso zam ukuze ndigwetyelwe. Namhlanje ndizelwe kabutsha, ndisisidalwa esitsha. Zonke izinto ezindala zidlule kum. Zonke izinto zobomi bam zisuke zabantsha. Ndizelwe kabutsha, ndizelwe endlini kaThixo. I belong to God, egameni lika Yesu. Amen. Siyabulela ke mphulaphula ngoba uthandazile nathi, na uba uthe wahlala nathi ke ngalenjikalanga. Ube nobusuku obuhle. Be blessed. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit, 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.